Njengoko izikolo zivalwa ngolwesithathu ngowe-15 kuDisemba sithathela ingqalelo unyaka wokufunda ka-2021 oye waqala ngamagingqi-gingqi okulibaziseka kokuvulwa kwakhona kwezikolo. Sibe nelishwa lokuqhubeka sisebenzisa iitimetable zokubolekisana kweeklasi zonyaka ngenxa yobungozi obuzingileyo ububangelwe ngubhubhane yaye kuya kusithatha iminyaka emininzi ukubuyisela izinto esithe saphulukana nazo. Kodwa nakuba kuko le mingeni bekuko iziganeko ezithile eziqaqambileyo ezichulumancisayo ngo-2021. Indlela abafundi bematriki bethu abaqhube ngayo kwizifundo ngo-2020. Ukuqhutywa ngaphandle kwamangingqi-gingqi kweemviwo zematriki zango-2021. Nokuwongwa kwabaphumeleleyo ngambaso ukuwonga ootitshala kwazwelonke.